Duka mu gitondo kare cyane cyaka inganje mu birundi mu kubunda bunda nk'ingagi narenzwe nibaza gahinda birenze ubupfubye narimo gukatakata cyono nk'abavumbye ndi ku rutonde rw'abashakishwa n'abambyaye kubera gukandamizwa mfata uko bidakwiye nanjye ni n'abacitse nazibona muri mpanka ntari ku rugamba ngo mpabwiranka umubyeyi nk'uwose uwo kubahwa n'ukangurizwa uburezi mu gihwahwa akareka ibitekerezo bya kera agafunguka ngabo dusanga ibibazo nk'ibyo tukaruhuka Come on. Sinari nzi ko umubyeyi wakubyaye yagufata nk'umwana w'ikizana no kandi niyo wabura icyo niga fata umwana wese nk'uwawe Kubw'ishavu n'umubabaro mba mu mahanga nagiye guhiga ubuzima n'amafaranga ngezeyo banyakira bambaza ngo uzi guhanga nti uretse no guhanga nje mvuga imuhanga ako kanya mbona banzaniye mikoro ndabashyushyashyushya isi mihinduka amakoro bazinguka inoti baza bamba chensi ngaruka i Rwanda nkamerwa amata mu cyatsi ni ku myako kashi zitagira umubare ababyeyi bambonye bahita batera amabare bambwiye ngo baranshaka ni wapi simbashaka mwibutse igihe cyararenze inkombe Sinari nzi ko umubyeyi wakubyaye yagufata nk'umwana w'ikizana no kandi niyo wabura icyo niga fata umwana wese nk'uwawe narezwe fo cyane kurusha abarinzi cyono mu musatsi n'imyate nk'iby'abahinzi ntimunyumve nabi ngewe sindi mwizi ahubwo ngaratufatwa nk'iminsi y'ukwezi nje kuvuga ububabare bw'abana bacu bahura nabwo bagakorerwa ibyamfura mbi ntibitabwe kubera imitima mibi yakushutse iranga abanyampi igatuma amwe muri twe bigunga bagana mu mpe uvuka agahumisha n'amahirwe yacuka akikorezwa imitwaro y'ibibazo and fizo nigga Alongside the Dog Max Production Kevin Thierry Past Kobe Meze